This is an MUT Radio podcast.
Africa, my bro, welcome to the show.
Well, thank you so much for welcoming me. I can feel the atmosphere here. It is very warm. Happy. I can't even chaza this kind of excitement. Our actions speak louder than words. For the fact that you can see now that I'm graduating, so the one of faggers can do it.
Tell me, you are very family oriented, so you're very close to your heart.
Well, I've been so happy to see my mom relating there, even praising myself, because they know how I usually praise myself.
Yeah.
You know, for me, ngiphelelwa namagama, I can't even express how much I feel. Yebo. Kuningi kakhulu okubuza kumina ngaphakathi in such a way that amagama yangiphelela.
Lapho wena umuntu okhuluma, you know, yes, uKing, just so you don't, if you don't know, uKing does the ilokhu nje ishow nge weekend, so nje ngiyazi ukuthi ena umuntu oyikhulumela, but namhlanje ngiyabona ukuthi hayi amahlona mkanami kodwa usebenzile.
Well, yeah, kuzamekile nokho. It wasn't easy. And kukhona nje kukonke up until umuntu zafikele esigaba ekusona njengamanje kuwukuthi siyagraduate. I would like to thank uMr. Mabaso, uNtuthuko phiwa inkosi Mabaso, obesebenza khona la nathi ke khona la emsakazweni nge-program ayilontshayo iSavita Private Tutoring Course, ila ebesithola khona-ke ama-classes amaningi. Yena umuntu ebesilandela ethi kuyafunda isikhathi esiwukuthi
kwenziwa ukuthi.
So if he wasn't there, ngabe kube nzima kakhulu. Namanje ngisathi umuntu engimbongayo kakhulu kuyona yonke le ndlela uyena nabafuthi bengibambisane nabo be-Gold Driven Ones, because ne-group ebesiyibiza ngo-Gold Driven Ones eyaqala ngo-2020 lasifunda khona nje ama-extra classes wethu. Yeah.
All right. Sibonga kakhulu mfethu ungasibalekeli njalo e-MUT Radio.
Kusekhaya la.
Yes, thank you. Because nje ngiyazi ukuthi hayibo ungabusa ithina labo uyasibona ngithi.
Just imagine sengibalekela abantu abahleka ngaka
nyoko. Oh, cabanga nje. I fethi mnganami, enjoy the rest of the day. Uhambe celebrate ekhaya. You have achieved and ngiyazi ukuthi usaqhubeka uyafunda. Kukhulu okuzokwehlela, uNkulunkulu abe nawe.
Thank you so much. Someone once said if you haven't attained a PhD yet and you just decided ukuthi ungakuzaqeda, consider yourself as a dropout. So I feel that pressure. Perhaps I will be with you someday.
So just every year,
see now. Good job,
this is an MUT Radio podcast.